Latest classic on this beat.
Tuvusha vikwazo, mengi tunaona. Na zahanati tunazo, kwisha makorona. Vigeregere
kidogo,
piga makofi
kidogo,
na ilo shangwe
kidogo,
mbona rahasi
kidogo.
Au la 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 la, sisi emu soma, mikopo imeongezeka. Tumeamia Dodoma, uchumi umeimarika Tanzania. Turingeni CCM, tutameni Magufuli, bimba baba, ringa baba, cheza baba. Au nijishaume, nimeipenda mwenyewe. Wanywe sumu wajiuwe, nimeipenda mwenyewe. Acha tujitanue, tumeipenda mwenyewe.